Song can better.
Yeah.
Song can better.
Songa mbele fanya bidii acha gere zadini kelele jitokeze ulingoni nani kukwambia mbabe wewe bro hizi songa kewa ni kama train navuta mabehewa wananchuki hawapendi tulichopewa wakinywa na sambazo zushi kuwa nimelewa sina hofu kabisa because me ni chatu siyo joka la kibisa sina time na visa na believe in Jesus wachova watakukimbiza mwanga na ngoje miujiza ndo nanza sijama Lisa, since you mean it, not in my lifestyle, not your lazy. Yeah, yeah, songa mbele, songa, eh, songa mbele, songa, yeah, acha gere, yeah, songa, woo, songa mbele, songa, acha gere, kiere, ere, songa, eh, songa mbele, songa, yeah, acha gere, yeah, songa, woo, songa mbele, songa. Nacho tafta unakijua usijifanye mbishi mwisho ukajutia unaweza kufua wezi nguo meni chamba wedi fish ntakuvua songa mbele uzunguke dunia piga misere utimize zako idea ukitaka vita ujue kitachofuatia utajua thamani amani amani ikipotea umewanogea utamu wa fitina kila wanachongea mina ikie maisha wanja pana piga chenga liache mini piga dana dana bada usiku kuna asubuhi kuna mchana sina mashaka kusu kesho yote naweze kana nyesha na shida zangu afuba na raza kwa kuna faida kwangu mafa nikio yako songa mbele acha gere.